tetukyafugika suludani aya tokola era ojagwa mu ngatto abaana besita esikole kibintu bya ngatto tokola era ojagwa mu ngatto Sultani abana besita esikole kibintu bya ngatto oli mutoto ka oyasama nnyo kirabika mu bwongo bakuyiwa mu butto tolina magezi ofaananana n'abagenzi bwe nkutunuulira onfaananira n'abasezi kirabika obwongo wabulekayo mu lubuto mu kifo ky'amabeere wayonka mu butto okaddiye naye okyali mu butto oli waswa kyokka wawasa nakato kakazi kattu kaali kakyali nakato wakola era ate ng'okyali muto ky'ovolaba wagwa mu ngatto tokola era ojagwa mu ngatto abaana besita esikole kibintu bya ngatto tokola era ojagwa mu ngatto Sultani abaana besita esikole kibintu bya ngatto
gwe tolabanga nze nasoma kweyagula sikyukako ne bwe mirava yagula omulimu gw'omutwe gwa kweyagula mu biseera byange byeddemba neyagula tuzina bukutububabbakataba tuzina bukutububabbakataba
tokola era ojagwa mu ngatto abaana besita esikole kibintu bya ngatto tokola era ojagwa mu ngatto Sultani abaana besita esikole kibintu bya ngatto
oli mutoto ka oyasama nnyo kirabika mu bwongo bakuyiwa mu butto tolina magezi ofaananana n'abagenzi bwe nkutunuulira onfaananira n'abasezi kirabika obwongo wabulekayo mu lubuto mu kifo ky'amabeere wayonka mu butto okaddiye naye okyali mu butto oli waswa kyokka wawasa nakato kakazi kattu kaali kakyali nakato
It's a legend product.
Vanelli Nakubela Hiki.